akatuvuga no kuri bitaboreta igenera abanyeshuri bihunikwa kugira ngo bidasaza
ndabona imvaho nshya bigarutse
abayobozi b'ibigo by'amashuri n'abarimu badaha abanyeshuri bitabo ngo banga ko byasaza bihanangirijwe bibutswa ko ngo impamvu aho ibyo bitabo ari kugira ngo bikoreshwe abarezi bake buri inama y'uburezi yabereye ku biro by'intarurasirazuba irwamagana bibukijwe ko ibitaro ibitabo bahabwa atari umurimbo ahubwo ko bakwiye kubikoresha icyo babiherewe nk'uko byemezwa na Rutari Gerard umuyobozi wungirije mu kigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB ati hari inkingesha tuz'uburezi ya mbere n'ibikorwa remezo amashuri ibibyo birahari n'ibindi bijyanye nabyo icya kabiri n'ibikoresho iwacu urebye ibitabo abanyeshuri bakoresha ubu ngubu twari tugeze ku gitabo kimwe ku banyeshuri babiri cyangwa se n'icya gatatu na icya gatatu kugira ngo uburezi bugende neza nyine ngo nabarimo rero ngo nibyo byangombwa kugira ngo tugere kuri imere ry'uburezi ariko ibyo byonyine ntibihagije kuko tugomba kuba dufite imicungire myiza yabyo ibyo bitabo barabibaha ngo mubikoreshe hari aho usanga bavuga ngo simbi baha kugira ngo batabyonona ntabwo ubutekereje neza bihagije Rutari yakomeje agira ati igitabo gifite ubuzima buri hagati y'imyaka ine cyangwa se itanu kimuha gikoresho gisaze bazaguha ikindi aho kukimwima aho ugasanga wagikize mu kabati kugira ngo kitononekara ni mubikoreshe icyo mwabisabiye umwe wanyeshuri uga mu kigo cy'amashuri abanza mu Murenge wa Rubona yagize ati hari ibitabo tutabona ahubwo tugatizwa na bagenzi bacu iwabo babiguriye ari umwana wigeze guha igitabo wa kigarura yagishushanyijemo kuva icyo gihe kugeza ubu ntabwo barongera kuduha ibitabo ababyeyi nabo bemeza ko batishimira uburyo abana badahabwa ibitabo ku ishuri nyamara ngo bazi neza ko ibyo bitabo bihari uwitwa Uwitonze Nasira umubyeyi utuye mu Murenge wa Muhazi yemeye ko yagiye kugura ibikoresho agomba kugura ibitabo umwana azigiramo dore ko yemeza ko bitoroshye nabyo kubibona ku isoko naho biri bikaba bihenda ariko umwarimu uyu muyobozi w'ikigo cy'amashuri cyangwa se umwarimu wize uzi iki gitabo kivuze ugikingirana kugira ngo abana batazacyanduza cyangwa se bakacyonona uri aba yarize hehe gute
eh ntumbaze nange ibyo aba yarize ntumbaze kuko twenda twumvise abahunikaga mudasobwa bavuga bati ntabwo tusobanukiwe neza wenda turazikuramo n'umwarimu atazi kwigisha ibyo nabyo byaganiriweho biba ikibazo kinakomeye no n'igitabo ukibike koko aho ngaho gihundike ese urumva kamaro k'igitabo ari akahe
none se ubundi bitabo ni ibyande ni ibya mwarimu cyangwa ni iby'abanyeshuri
ibi rero cyo kora ni byiza ko n'ikigo gifite uburezi mu nshingano zacyo kiba gikebura abarimu
izo mvuga kuti ni byiza ko kibize
kubyo bivuze ko babizi bakanabigaruka ubwo bikubita gashya ariko nagira ngo unyemerere gato mbere yuko dufata akaruhuko mu telefone muri siporo wabonye ko